go back. Nataka mimi ni kushike. Mbona wanipimia? Nataka mimi ni kushike. Mbona wanipimia? Ikipata joto itayeyuka. We kuwa mnyonge na mimi we mpole. Sio mwisho, ndio mwanzo tu. Chaguo langu ni chokolate. Chaguo langu ni chokolate. Hata paka mzee hunywa maziwa so.